Nakoze nakenekiye ariko byaranze gukunda byaranze nanjye nshaka gutereta gatereta nkashimisha ba homeboys ngatungura ba pampeyo bajya banyita inzangasha iyo bifunze cyane sha burya biranyica bikaneri femba nshaka utazandiza umwe utazanyabya akansana mu rukundo akansiga akansiga nshaka utazanyoroka umwe utazanyotoza iyo akankundira dala bikanjabuka inigifite lale kandi nanicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha Telale, kandi nanicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha bamera shaka lope lope anita shaka lope lope kandi njye nanga lope lope yo lope lope Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope kandi njye nanga lope lope yo lope lope Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana Angafo I Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha I Gisenyi hari nana zitanga Kombona and the fresh moody pocket Unkwa nibyanbere so sexy Down face na patalenti Ubanza nari rete bajya banyite panshi Nkabita mabandi Ikampe muri buno bushite Baze nke mu bandi Gusa mubonye namugira finari Namugira finari Wabona biryoshye bimbanye n'isukari Imanye n'isukari Nubwo mbona bana bigize amashitani Owe Wowe nsirira hifali Ubundi dukore imiti Ubundi dukore imiti Nshaka utazanyoroka Umwe utazanyotoza iyo Akankundira dala Bikanjabuka Inigifite lale Kandi nanicyo mbaye Reka mbikore Reka mbikoresha Inigifite lale Kandi nanicyo mbaye Reka mbikore Kambikoresha Pamera shaka lope lope Anita shaka lope lope Kandi nje nanga lope lope yo Lope lope Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope Kandi nje nanga lope lope yo Lope lope Itigari yari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha Nigisenyi hari nana zitanga Nana zitanga fo Itigari hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha Nigisenyi hari nana zitanga Nana zitanga fo
Bubble Pro on the mix
Heavy.
Are you Eddie?